Mr. King in 40.
Sidechwe.
Exclusive to Zed Hype Mag.
Hey, I'm a coffee.
Basi ya ni wafeki.